No, 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 yeah. Be there. Be there. Be no.
Sound. Sound boy.
Step from mtoto na try a kiss space. Honey, pani, pani, zero distance. Step two, tutapata na wajuku. Mimi na yeye na mimi mimi tu. Step three, namba isio D. Simchoki, hoji sio kopi. Yeah. Yendo nimemzoea, kuongeza mwingine nitajikosea. Full stop. Mkiona mnina nene pasi kuwizi, jua ni yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah. Mkiona mnina nene pasi kuwizi, jua ni yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah. Yendo aneni para. Yendo aneni para. Yendo aneni para. Yendo aneni para. Step four, anamwamisha jogo. Kwenye sita kwa sita ndo yangu aiko. Pena vile navo switch.
I love it.
Anavona tana biki.
I love it.
Mina yetu apiana.
We love it.
Tuogele di we love. Siku wizi, jua ni yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah. Mkiona mnina nene pasiku wizi, jua ni yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi, mchawi ni yeah. Yendo aneni para. Yendo aneni para. Yendo aneni para.
Yendo aneni para.
Yendo nimemzoea.